Esipuku samnandi. God above all, esipuku samnandi. Whoa. Emalume, 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 emalume. Huya kumbul. Do you remember? Unakumbuka. We started down, now we on top. Nobody stop, we are on top. Yeah, yeah, Slim the Swagger. Emalume, 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 emalume,
emalume, emalume, emalume, emalume, emalume,
Kalama nimebugia sana vikombe. Mina spirit za ubingwa toka nko kwa tu vikonje. Bangi nyingi afsulivo duma utasema gonjo. Msuli mwingi mpaka you don't. Mwanangu Victor mgonjo. Yone leo siki unafanya watu wanapata show line. Muulize Baraka so fine. Show ya bure tulifuata Musoma tukisa line. Nikinenepa kwa nyama choma msiseme shwai. Akili sita mzungu baili kichwa kompyuta mafai. CJ South, this is hip hop, watu wanataka mashai. Asa majina mnao jipo kuwa comfort am style. Sina bali leki shreka utasema Rahim Stanley. Rafiki zetu wanapenda tukungara wow. Nasi tunakazia kwanza UFO mpaka Carabao. Na sura soro wasitake yo michezo ya uchizi. Tunakonyo kwa kila style paka punyeto ya nvu. Unanchukia unankunjia riski na kuteki wewe. Basi nakuambia unavoitikia mama amina ndo wewe. Bila attention na kwa victim mwisho naangukia pilati. Simba kujua na mdisi mama nasoma mlaka mapatu. Huni usiku sishikiwaga chankutonye superstar. Masaki hamna kitu boga zote ni kitambaa. Demu na mtoa out afu simombi ni mkati. Afu simkawizi sana na mkata kesho yake. Hii ni zama downtown hata mvunje matunguli. Situ na dunda juu ya lami ya John Pombe Magufuli. Maisha na change 2023 nkujipata. Mlize kontawa vipi bado atupi msosu kichacha.
Esipuku samnandi. God above all, esipuku samnandi. Whoa.
Emalume, 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 emalume. Huya kumbul. Do you remember?
Unakumbuka. We started down, now we on top.
Yeah, yeah, Slim the Swagger. Emalume, 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 emalume.
Ladies and gentlemen, welcome to Mazengo.